see you walk and sweat out for the money. Everybody stand up, hands in the air if you know you are for the money.
Maisha ni magumu, hiyo sio fununu. Hata wenye hela kuna chenye wamekosa. Moja au mbili mina shukuru kwa fursa. Maisha uangusha, maisha udundisha. Msishange mbona si mikono tunabusha. Vumilia mwombe Mungu niko sure fika. Life really hard but we are free so. I know you go more, please nigga for some. Now you go cash for, get it by your best. Everything I give a try and up for the best. Kila mtu mshindi, na Mungu si wawili. Unayabudu mili, labda hauna kili. Maisha yale yale, labda ubadilishe. Vijijini mtahani wanataka li. Lalieni masikio nije ni kwa musha. Vita badae kwa sasa tubishe.
Hali ya maisha inafanya tunaishi kwa mapipa dadi. Hali ya maisha inafanya mitongoji kujibana mami. Everybody stand up, let me see you walk and sweat out for the money. Everybody stand up, hands in the air if you know you are for the money.
Sija kuja late, bado niko set. 1-2-1-2, bado niko fresh. Life battle, hakuna chakuka. Saka juu chini, mina tafuta maka. Car ready, car steady, car read the way. Kila kitu ngumu, hakuna easy way. Car ready, car steady, car read the way. Kila kitu ngumu, hakuna easy way. Mama kazana, saka shilingi. Daily niko hustle, ninalipwa na siringi. Job ngumu, hakuna kitu easy. Maboy na madem, jaribu kuwa busy. Baba kazana, saka shilingi, hakuna chakuka, hapa hakuna kudua. Job ngumu, hakuna kitu easy, maboy na mademu, jaribu kuwa busy.
Hali ya maisha, inafanya tunaishi kwa mapipa dadi. Hali ya maisha, inafanya mitongoji kujibana mami. Everybody stand up, let me see you walk and sweat out for the money. Everybody stand up, hands in the air if you know you are for the money. Inafanya tunaishi kwa mapipa dadi. Hali ya maisha inafanya mitongoji kujibana mami. Everybody stand up, let me see you walk and sweat out for the money. Everybody stand up, hands in the air if you know you are for the money. Everybody stand up, let me see you walk and sweat out for the money. Everybody stand up, hands in the air if you know you are for the money. Everybody stand up, let me see you walk and sweat out for the money. Everybody stand up, hands in the air if you know you are for the money. Hali ya maisha inafanya tunaishi kwa mapipa dadi. Hali ya maisha inafanya mitongoji kujibana mami. Everybody stand up, let me see you walk and sweat out for the money. Everybody stand up, hands in the air if you know you are for the money.